kutamisa baby. Oh, neko muri mubana tero kungoba kubango tude nyo mutima nakola ntya nzenga bango bye rich ngate sente tuli wozikola batesima meyo nejye nkuleka tebayagalisa nze banne magiwa kusaba kimu mugwano gwange oba baganye kwe tulalinda tutesema mama yabasatu butwa tebayagalisa ninda tubirire nembaka denze yakutwala kuba kwe yasanidde mama naye lwekyo wange gwe subi lyange gwe ndabamu abaana bange obula wendi amazima mbasefuna naye lwekyo wange gwe subi lyange gwe ndabamu abaana bange obula wendi amazima mbasefuna yegwe musano gwaka yegwe malayika ndoli wamu yange Gejja yewenina Maria balala tebakubanze naye lwekyo kwe matira onumyanga byonna maride kukwe siba na chakola nzene wakambula kubanga yekwe wampamba
production.